Tumezisaka sasa tunakula kusaza Way back tulikula dona Hatukujua nyama choma Sponsors walikula kona Sasa wala nuna ya nikila wakituona Ukileta ushushushu staki Wachawi hapa wa usukati uku Mkiona tunagubu safi Mwanzo tulitubu bila taya bukuda Sema siri zinakuja Siri zinavuja Nishi wanakunja Patadili bila vumbata Haters wala kunja madili ya nabuma mta I don't want to like this Tuko hapa in the future kuwa brother was a week Kibantu bantu like this Unaruka na 24-7 in a week I don't want to Tunaruka na 24-7 in a week I don't want to Yeah, Future kuwa brother was a wish Kibantu bantu like this Tunaruka na 24-7 in a week I don't want to Tunaruka na 24-7 in a week I don't want to Yeah, I don't want to Who say No good life without Illuminati Hey, Nikola life so Illuminati Hey, uspadata pesa ya kuvinjari Utoitwa Illuminati